Ɗo yo studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alchemist sare jeɗɗi lewru novembre jeena yamde soki nder maison de la presse Bamako jettinonoɗo kabaruji ɗo yumor woygalo kanko noddirta adirata tar ware wonto ɓoggi jamɓe to ko nayri bangal joɗade nokku gottan tawe yata watta sport kañe ko nandi muɗum andamɓe kabaru cellal kolli tiwide ɗo wawi waddude kutteji kewɗi fewde ɓinguila adama fande yiite gueno wonde huɓɓude ley laamu gawo to noon hollitira wiide yimɓele wonɓe toon ɓe donkini gueɗo yiite fe e hunde ɗum wonde bonnude toon laddeji kewɗi no ande kese ɗen gonde yarde yesso kañe fa yetto no téléphone ji meɗen ɗi kañe fa yetto ordinateur ngaji ɗi gordino a tawan ko heewi e jamade nde fuu sana rento wattan ley noon koɓɓe noddirta kodde ko on garan famtande ɗum e journal ngal ɗi wonno sembe kabaruji ɗimin jiggini on ɗo bete hannde ndi bisimilla moɗon e heɗade le ñalloma joɗade nokku goto ko ɓuuri heureuji jeegom fa yetto heureuji jeɗɗiɓe ko litti wiide ɗum yo attabiyaji ko yimɓele hewɓe gondi e wadde wattu joni foof fota golloɓe bureau ngaji kañe e golloɓe jonde nokku goto andaɓe kabaru cellal ko litti wiide ɗo wawi waddude kutteji kewɗe fewde e cellal jomum Ousmane Niali Boudi
gorko wadda e adunaru fa jooɗo heese ɗum holliti wiide docteur en heddade nokku goto ana wawi wadde ñawuji kewɗi ɗum holliti wiide docteur Birahima Berté endocrinologue ley suudi docteur CCRF commune Diagouba Bamako
joɗa ko nokku goto ana saabi mbina neɗɗo calɗi muɗum tedda fattare kasi hetina ɗum na walla ɗaɗi e nandal muɗum ka e diabete fattare kasi hypertension ko ɓuur tirsude tan watti fo jomum legge immo waɗa yaaduji ana moƴƴi e muɗum
Moussa Kanté yo ñowowo noon bangge luuma Medina Koura omo andi jaati kutteji muɗum holliti en kanko no o watta
miɗen andi jaati ɗo jogui kutteji sattude watte foof so neɗɗo ana jooɗi watta fe hunde ana wawi heɓde ñabbilaji gaw ko tewtirta o neɗɗo tinno tan waɗa hara calɗi kikiɗe foof heɓno fofirta
sine himɓe hewɓe nokku goto jotto saabi golleji muɓɓen baji sisoko kañum ñalla ñande Allah gaɗɗo foof ana jooɗi guere muɗum bangge medde goudron goto
somin calɗi ma ana wowi diribagol a harbi tan a darni ɗum a watta haro calɗi fe hunde a tawa a laahan he jaati min miɗe waɗanoon haro calɗi kikiɗe foof ga caggan muɗum sa a wona ko ñamata aɗa tampan sanne
fa neɗɗo haɓa e joɗɗogol nokku goto ana hani ummade hakke minute goto ley heure fou ley nokku gollirde farde maɗa noddude neɗɗo e téléphone ummoɗa ja jottoɗa ɗum o wiide tan watte fo ana hani dirude yarude nokku goɗɗo
fedde syndicat golloɓe opam hay
en mbiyat ɗiɗo kabaruji fo an mba heɓirde page amen facebook kañe fa yetto compte twitter studio 80 min mbiyan wattu joni fedde nde noddirta oppam ɗum woni fedde sagontode golloɓe wonɓe tonɓe kañe fa yetto yimɓele wonɓe le oɗo nokku hollita wede wayde pamaral an hakkude mabɓe ko nayri bangal no golleji mabɓe ɗi gori le oɗo nokku Dianaba Diallo
fedde syndicat golloɓe opam hay fi direction o e halfinde hay ɓugol sorgol nguureji leydi ndi e sécurité alimentaire e nawgol neguji commission mix goto secrétaire général fedde nde Oumar Maïga e hakkille mun yimɓe opam tan kanno tawede e nder mun
depuis l'arrivée
guiddi o direction joƴƴina ɓe fi dabiriji yalla meɗe gollidida minen kan yimɓe naɓaɓo guineji hono misali fawerto yimɓe bangal ñamiriji kañ e naɓoɓe ñamiriji li magasin ji oppam e nandan muɗum fa yettade hewtude yimɓe hasso yimɓe ɗi ballew ji muɗum fo jungo walle ko noddete STF woni kan e secrétaire technique et financier
jokko directeur général opam mi cintini wiide système d' alerte précoce secrétariat technique kañum e commissariat koyɗe mum enne kaani tawede e golleji ɗi soyanko nate holliti wiide wattugol hen koyɗe mabɓe laɓɓinan golleji ɗi
mi sooda ñamiriɗi mi naɓale magasin ji amen ɗi ministre humni kabaruji jaago e ñamiriji yamiran secrétaire technique et financier en naɓɓi ñamiriji nokkutuɗe ha naɓede ɗum yo contrat mi signe hakkude kan yimɓe jogaɓe saabi a wawa yaade tewti a kalse wara hokka neɗɗo ta an jaati a andata o kalse naati
fedde nde hulɓini wiide ɓe mbaɗan murtere golle soɓe keɓani koɓe jiiɗi ɓe mbaɗino murtere golle balɗe tati fuɗɗore lewru octobre
en mbiyan wattu joni o ko nayri bangal honno kawa saraji kammuɗi gondi e waɗirde ley leydi meɗen ndi kañe fa yetto no ndiyameji ɗe wondi e natirnoɓe kolli tiwide ko ɓuuri hectare ngaji ujunaji capanɗe nayyi ujunaji joyyi kañi e goni bonɗi ley laamu Bouguini Sigasso kañe fa garda kuthiala ɗo yo suudu ministre humnino kabaru ndemal ley leydi meɗen ndi kañum hokki ɗiɗo kabaruji ɓe mbi ɗiɗo kutteji ɗo yettoto ko nayri bangal ndemal haaburimo ley leydi meɗen ndi kuru yo ɗum nokku ɗo kasaraji kammu gaɗi ley laamu Sigasso o kanko Amadou Bougodogo laamiɗo remoɓe ha ɓurimo wonɓe tonɓe holliti tiɗallaji dañanko mata ko nayri bangal yoɓude ñamale
genni konga le commune koro ko yata gese habo hectare temere joyi wonko uddi to diyan tegal mudun gesa bambar ko yata hectare temere tati wonko diyan uddi kasin fa hande mede fa jikka amen e fiide dabireji yoba nyamaale engrais dimi bammi me gollir gesa amen de ko tawake fo jikka amen bone fa handen
fa dido tidalaji hebene jogala sudu laminuli yimbele remobe wombe to kuccala to ko liti wiide e be kani rente ko be demi ko Haruna Sangare wi e be kani beedude fa handen demal mabbe gal no wurrino yalla nyaame fa haaren hebe region o
nous avons en tout cas
metewtri bale kumunibe remobe tenio fiad dabriji watta awdiji e watti mo bonala jan satta watti joni men wonde kettal gabbe men wonde kettal gabbe yalla hebe ma faddo yolebere bonnene me fiad dabriji mobude den gabbe to fon
lamu kobbe kanye faabu tobbe fu kuliti dan andin dido tit alaji hunde be ngadanno be ngatta fur yalla be deena yimbe remobe wombe le keri duuji di
holitam wiade balde hande yitana wonde hubude le nokkule kewde le lamu jibokka an songo irdi fa yotto yo gabero le region gawo non be kulitiri wiide yimbe le wombe tombe an gondi e ngifude ngedo yite ka do yettaade fu be bidu njabeti ki sembe mabbe nyaloma hande ngedo yite be donkini do be bibe ngadi noddango fewde lamu fa hande yottaki le odo nokku laddeji kewdi du durete tonan bayi bonde non be kulitiri wiide le odo nokku kedda mo kokko noddete almuner ag mohammed ahmed yo gote jaa nokku noddete jibokko mo sifido hen
certainement l'origine
sikka fu wala hen bibbe adama lati sababu mun wala fu ko wada tafon se wana no himbe andiri no bo nyifirinde yite no durabe ngadi fa keba nyifa yite nge e be gonde wadde e bodde mabbe fu do kabaru mun ka joni yite nge hebi sembe sanne dun sabi be donki nyifu denge nokuje kewde du himbe ngala le mubben dun sabi de yite nge hebi sembe sanne sumi nokuje kewde ede mba wiide ko yata kilometre ji kare tamder woni chumude dun anawa wadde chadele bangal marobe dabaji bi nokuje kewde woni chumude lam o wala fu ko fabiri page yite nyife dabre fu wala ande lam o bami allahule gonga hale
wattu joni ngaran haldono ko nayri bangal no ande kesse den gori leele dimi den di telefoji di du njalti kanya ko nande mudo en biyan wattu joni do latiki sababu du hono mo jidan jogi telefone mudo na ordinateur mudo fa yottu yo tawrtebe compte ngay do beme ande to don facebook kanya ko nande mudo fa tanana jogi ko wiete code ko nande mudo hono kani rentirade fa kebe famtar kedden jenaba jallo
yalla ne newani malien en mo inde mod pass jafdo ko wanano dunken ande bangal ande kesse mbiri ni min lamdi ke yimbe yogabe de kawri e buli bamako
newe ko chama utiliser
newe e gollira kodde ko noddirte pim no hunne ko mudde sanne ta anana ko sanne hedira kodde goddo newe gollira kodde ngande ko heewi ga kodde goddo wonto mo mari hakle tan
andin be ande kesse kolliti wiide modi bastiddo neddo hani wadde woto wobbe bamde beme mun be kay sise andin do ande kesse de holliti wiide woto neddo nawtoro modi bas goto tan
bon critère
ana tirsi kodde ngaji jogal andon fa hibba bini sappo e didi tagal modum so beeda ko mo gollirta ga ko heede fu han de kodde ngal ana tinna marade haddile mudum ga heddrade kodde goto tan e konti mo ne gollira fu woda
toute compte
won dabereji goddi fa neddo resero modi pass ngaji mun fuf e wi andinde ande kesse de mbikay sise
de façon
ana wawi ne kodde ma yoppa nokko goddo patti yeggidaado jogado ciagal libbi tati fu ana welta kodde ngaji mu en
ngandeni wiide wujjobe yimbe e do beme ande de ina nawtoro logiciel ngaji bawdi yitude modi pass sabi dum neddo ne hani nawtorade modi pastido
Studio Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
wattu jono yowtere men noddirten zoom sirne ngaran halde be do yimbelbe bamata telefoji mudun fe so noddama sita sidibe
ana tiidi nodda yimbe yogabe telefone be bamado en watti mo muuyda dendudan debbo goto noddirtodo fanta medo babamne misal e mudun hebude jaati horjo leedi njantida mudun ana yaaf hebude fanta galde mudun telefone watti fuso gori ko ana mili kalde makko telefone o noddan joddibe makko so heba hannama o tinno bam appel gori ko ciagano gorgon tampi sanne watti fu noddam hebtaama o ana wol lamdama gotan hudun saabi so bamta telefone watti fuso noddama o jaabi gori ko wi watti fu telefone jungo cukal makko tawete ana fegna dun dun nangi hajjira gori ko noddirtedo jean so o ana andi sugabe tulli ko to nyallata ga kanko bi debbo noddirado fanta o yentano bema ande do hello ko noddire TikTok on yewa don tan dum watta sabe o matta fey so yimbe ana noddama watti fu attawamo do bema ande den tan gongano bema ande den ana faabo hebde kabarju kewdi fayo tarikasin yoyinde en ga dun wonata sabe dum bonna gondal hakkunanga yimbe yogabe
sijo tamane on no min biiri on no wattu joni ko bawdon woytade furdu o do numero min dadini on do o do numero so ngabbi dum tan on keba min do sijo tamane do numero andi on gada chapande jeje jagom chapande jena e jetti chapande joye jagom chapande joye jagom ruttoto o do numero fa hande min bi on gada chapande jeje jagom gada chapande jena e jetti gada chapande joye jagom gada chapande joye jagom kabaru yi furdon wa hebe do bem am andeto so ngadi www.studiotamane.org or ko no noddi o do numero mum min noddirto ko folio 37321 kawaji sinator on facebook no gay credit e dum won telephone modo facebook e bout mi tacciata li hen fan je fe no ko nandir on do e ser yewtre mede le an wodi wassalam yewtre mede de ngaran halde kabaru wasu gol ndiyam le caldi bingel adama kambe dogotrembe kolitido ko latto sabab mudum wakati so kubu mawni kanye fa yotto ko redu bingel adama dogata kanye e tutude e ko nande mudum be kolitii widdo wawodo do kutteji kewdo fewde bingel adama so ndiyam tawaka e caldi mudum fa kebe famtare kebe Ousmane Niali Boule e Sita Sidibe
rafi ndiyam le caldi ko buri hewde fuko watta don yo dogguji redu no holti wida dogotoro en wana nyaw kan do yebede docteur Salah Garba holti wida en way wadde du le wattu mo wulare wodi golleji nawdi na du kutteji on gol safareji
c'est la fièvre parce que quand on est déshydraté
ou ba longo sabi minta don sabi yimbe jogabe watti fo an matan caldi an wultaw cagal modnu watti fo tamben don da sanne jomusa jeedo fa boye atango modun an joori koro gite modudo an wodji buban tango sabi minta don misali modun jaati hono be yimba tawan watti fo an yaa bi sa yewi kibe mebbe dum ana oldi sanne dum ana holita hypertension woni mebbe
docteur en cultivide hakke ndiyam ko hani tawede le caldi baliki ana wara le temedere fu chapande jeego e joyi dun holata wiide ne ana hani yarde ndiyam hakke litruji didi na tati le nyaloma dun ko himbe mali hewbe pami dun be min landi wombe segu bamako tumbutu na du baflabe e cultivide fandi fu be jara litruji didi yaade nay le nyaloma
wa plus de 4 à 5
mimmi yara jeng ko yata litraji nay ma samo litraji joyi le nyoloman mimmi yara jeng sanne yalla min heba cialal min ke midi barkina alla wala sedan samir wayade jenko yata litra didi samoy litra tatli nyolman goto do sabi so mi hebe hono o titalla jodugol leedu samoy mide wayade jen jago butel pamaroko tatti mudum nay mudum
15 3 ou 4
docteur en be kolliti nafa yargol ndiyam sanne e wi mabbe ne haani yarde ndiyam no wawiri fu no caldi mudum kasindiniri docteur Salah Garba holti wi defu wadobe haro caldi buri hande yarde ndiyam sanne kanye gollobe le climatiseur ngaji
nous nous recommandons aux gens de boire tous les
mede teutra jamare yara jan sanne le nyolman sabu jamare golli ma ana serti joga tan gollale nangi joga ana gollale doyde gaddu tawede fu fe gollobe le biro ngaji to climatiseur woni med han tewtrebe yara jan festabe tonda kala nyolman
pour éviter la déshydratation
nyamde nyamdu ji yogaji ana mo isanne bangal hukgol caldi ndiyam docteur Haruna Berté pharmacien nutritionniste le soudou docteur Joyla holti en yogaji edi nyamduji
wi yana beaucoup
de no gongono bibbe ledde yogaji antoni nedan han nyamde dum du ana sabi bina cellal tomonde hono go tamati fottade zeren milol yade kosanji nanal mudu du ana nato sabe hebbunde jan e caldi tomonde
en grande partie
docteur Mahamman Ibrahim nephrologue CAS Ponge oltiwide rafindiam le caldi ana wawi wadde kutteji sanne le caldi bi adama o docteur holliti en e kutteji yogaji
la fierna jan ana jogi kutteji satudo sanne do cellal bani adama medi wa amde misali jati hono mun ana wawadde hor nawor bonne tomonde sabi dadi hore ana fi sanne hunde fu huɓata e muɗum ga hono ɗu ñablaso heɓi tomonte ɗu meɗe wawi ñawde ɗum
renan chronique
yimɓe ɓe ndiyam wala le caldi mumen sanne hono kani daranirede docteur Mahamman Ibrahim tindini en
le principal
safari muɗum arandira tan yo tinnade tan yara jan fa heewa ɗu tan wonko nato saabe timmunde hono ɗi ñabbilaji saabi neɗɗo mo yarta jan jaati a tawan wona semme sanne neɗɗo watti fu sa yari jan a tawan so semme ma ana famɗi ana wawi heɓude semme ko yata kilo goto
kilogramme perdi
dunken ande ɓe fu dewri dow kabaru goto dow wiide fa neɗɗo rento e rafi ndiyam le caldi muɗum ana hani yarde ndiyam wattu fou